Amakhosi okuqala isahluko 7 verse 1. Kepha uSolomon wakha indlu yakhe iminyaka eyishumi nantathu, wayiqeda indlu yakhe yonke. Verse 2. Wakha nendlu yehlathi laseLibanoni, ubude bayo babuyizingalo eziyikhulu, nobubanzi balo babuyizingalo ezingamashumi ayisihlanu, nokuphakama kwayo kwakuyizingalo ezingamashumi amathathu phezu kwezinhla ezine zezinsika zemsedari, imishayo emsedari iphezu kwezinsika. Verse 3. Yafulela ngemsedari phezu kwemishayo engamashumi amane nanhlanu eyayiphezu kwezinsika eziyishumi nanhlanu uhlalulunye. Verse 4. Kwakukhona amahele ayizinhla ezintathu, ifastela lalibhekene nefastela izinhla ezintathu. Verse 5. Yonke iminyango yezinsika kwakuyizinhlangothi ezine ngemishayo, ifastela lalibhekene nefastela izinhla ezintathu. Verse 6. Wenza indlu yezinsika ubude bayo babuyizingalo ezingamashumi ayisihlanu, nobubanzi bayo babuyizingalo ezingamashumi amathathu. Inompheme nezinsika phambi kwayo naphambi kwazo isikhwelo. Verse 7. Wenza umpheme wesihlalo sobukhosi lapho beyakwahlulela khona. Umpheme wokwahlulela wawembeswe imsedari kusukela phansi kuze kufike phezulu. Verse 8. Indlu yakhe lapho beyakuhlala khona kwelinye igceke phakathi kompheme yayenziwe kanjalo. Wenzela nendodakazi kaFaro abeyithathile uSolomoni indlu eyafana nalowo mpheme. Verse 9. Konke lokho kwakhiwa ngamatshe anenani elikhulu, amatshe abaziwe ngezilinganiso asakhwe ngamasaha ngaphansi nangaphandle kusukela esisekelweni kuze kufike phezulu nangaphandle kuze kube segcekeni elikhulu. Verse 10. Nesisekelo sasingamatshe anenani elikhulu, amatshe amakhulu, amatshe ayizingalo eziyishumi namatshe ayizingalo eziyishiyagalombili. Verse 11. Naphezulu kwakungamatshe anenani elikhulu, amatshe abaziweyo ngezilinganiso nemsedari. Verse 12. Igceke elikhulu nxazonke lalinezinhla ezintathu zamatshe abaziweyo nohlu lwemsedari njengegceke elingaphakathi lendlu kaJehova nompheme wendlu. Verse 13. Inkosi uSolomoni yathumela yamlanda uHiramu eTire. Verse 14. Wayeyindodana umfelokazi wesizwe sakaNafetali, uyise wayengumuntu waseThire umkhandi wethusi. Wayegcwele ukuhlakanipha nengqondo nokwazi ukwenza yonke imisebenzi yethusi. Wafika enkosini uSolomoni wasebenza wonke umsebenzi wayo. Verse 15. Wakhanda izinsika ezimbili zethusi, yileyo naleyo izingalo eziyishumi neshagalombili ubude bayo, nomuco izingalo eziyishumi nambili wazungeza enye insika. Verse 16. Kwenza izihloko ezimbili ngethusi elibunjiweyo ukubazi bekwe phezu kwezinsika, ubude besinye isihloko babuyizingalo ezisihlanu, nobude besinye isihloko babuyizingalo ezisihlanu. Verse 17. Kwakukhona ezihlokweni ezaziphezu kwezinsika imihlobiso namanetha amayele nezinsephe ezenziwe njengamaketanga, kuyisikhombisa kwesinye isihloko nesikhombisa kwesinye. Verse 18. Wenza amapromegranati kwayizinhla ezimbili nxazonke kwelinye inetha ukwembesa izihloko ezaziphezu kwezinsika, wenze njalo nakwesinye isihloko. Verse 19. Izihloko ezaziphezu kwezinsika zasemphemeni zafaniswa neminduze, zazizingalo ezine. Verse 20. Kwakukhona izihloko naphezu kwezinsika zombili eduze nesisu esasiseceleni kwenethe, amapomegranati ayengamakhulu amabili eyizinhla nxazonke phezu kwesinye isihloko. Verse 21. Wazimisa izinsika ngasemphemeni wethempeli, wayimisa insika yokunene waqamba igama lango ukuthi uJakini, wayimisa nensika yasokhohlwa waqamba igama lango ukuthi uBhowazi. Verse 22. Ezihlokweni zezinsika kwakukhona okufanisiwe neminduze, kwaphela kanjalo umsebenzi wezinsika. Verse 23. Wenza nolwandle olubunjiweyo lwaluyizingalo eziyishumi kusukela kolunye udini kuze kufike kolunye, lwaluyisingelezi ukuphakama kwalo kwakuyizingalo eziyisihlanu umucu oyizingalo engamashumi amathathu waluzungeza nxa zonke. Verse 24. Phansi kodili lwalo nxa zonke kwakukhona izintangazane ezaluzungezayo, izingalo eziyishumi zizungeze ulwandle. Nxa zonke izintangazane zazisezinhleni ezimbili zibunjiwe ekubunjweni kwalo. Verse 25. Lwalumi phezu kwezinkabi eziyishumi nambili, ezintathu zibheke ngasenyakatho, ezintathu zibheke ngasentshonalanga, ezintathu zibheke ngaseningizimu, ezintathu zibheke ngasempumalanga. Ulwandle lalumiswe phezu kwazo zonke zifulathelene. Verse 26. Uhlonze lwalo lwalungangobubanzi besandla, udini lwalo lwenziwe njengodini lwendebe, lunjengembali yomduze, lwalulingene namabhanti ayizinkulungwane ezimbili. Verse 27. Wenza izinqe eziyishumi zethusi, ubude besinqe sisinye babuyizingalo ezine, nobubanzi baso babuyizingalo ezine, nokuphakama kwaso kwakuyizingalo ezintathu. Verse 28. Lezo zinqe zazenziwe kanje, zazinezindini, izindini zaziphakathi kwezinsiko. Verse 29. Kuzo izindini zaziphakathi kwezinsiko, kwakukhona izingonyama, nezinkabi namakherubi, kwakunjalo nakuzo izinsiko phezulu. Phansi kwezingonyama, nezinkabi kwakukhona imigexo elengayo izimbali. Verse 30. Ileso leso zinqe sasinamasondo, amanethusi, nama asethusi, lezinyawo ezine zazinamahlombe okuthwala, lawo mahlombe ayibunjiwe phansi komcengezi, enemigexo ezimbali ebhekene nawo onke. Verse 31. Umlomo waso wawuphakathi kwesihloko, ukuphakama kwawo kwakuyingalo, umlomo wawo uyisiyingelezi, njengokwenziwa kwesinqe, uyingalo nengxenye, nasemlonyeni kwakukhona okubaziweyo, izindini zawo zazizinhlangothi ezine zingesiso isiyingelezi. Verse 32. Lawo masondo amane ayephansi kwezindini ibambelela yama-asi, amasondo yayisesinqeni, ukuphakama kwesono kwakuyingalo nengxenye. Verse 33. Amasondo ayenziwe njengesondo lenqola, izibambelela zawo zama-asi namabhande awo nezipokwe zawo namanamfu awo kwakubunjiwe konke. Verse 34. Kwakukhona amahlombe okuthwala emagumbini omane aleso naleso sinqe, izingalo zihlangene nesinqe. Verse 35. Phezu kwesinqe kwakukhona okuyisingelezi nxa zonke, ukuphama kwakho kwakuyingxenye yengalo, nezibambelela zakho nezindine zakho zazihlangene nakho. Verse 36. Ezibhebheni zezibambelela zakho nasezindinini zakho waqopha amakherubi nezingonyama namasundu njengendawo yakho konke ngakunye, kanye nemigexo ezimbali nxa zonke. Verse 37. Wenza kanjalo izinqe eziyishumi, zonke zazikubunjwa kunye nesilinganiso sinye nesimo sinye. Verse 38. Wenza imicengezi eyishumi ngethusi, umcengezi munye wawulingene namabhanti angamashumi amane, ilona lo mcengezi wawuyizingalo ezine, naphezu kwezinqe eziyishumi ngazinye kwawukhona umcengezi munye. Verse 39. Wazibheka izinqe eziyisihlanu ngasecaleni lokunene lendlu, neziyisihlanu ngasecaleni lasokhohlo lendlu, walubeka ulwandle ngasecaleni lokunene lendlu, ngasempumalanga nangaseningizimu. Verse 40. UHiramu wayenza leyo mcengezi namafosholo nezitsha. UHiramu wayeseqeda ukwenza wonke umsebenzi abewenzela inkosi uSolomoni endlini kaNkulunkulu. Verse 41. Izinsika ezimbili nezihloko ezimbili ezinjengezinkamba ezaziphezu kwezinsika, namanetha amabili okwembesa izihloko ezimbili ezinjengezinkamba ezaziphezu kwezinsika. Verse 42. Namapomegranati angamakhulu amane, amanetho mabili izinhla ezimbili zamapomegranati, kuleyo nalelo nethe okwembesa izihloko zombili ezanjengezinkambi ezaziphezu kwezinsika. Verse 43. Nezinqe eziyishumi nemicengezi eyishumi ezinqeni. Verse 44. Nolwandle lunye nezinkabi eziyishumi nambili phansi kolwandle. Verse 45. Namakhanzi namafosholo nezitsha zonke lezo zinto uHirama azenzela inkosi uSolomoni endlini kaJehova zaziyithusi eliphucuziweyo. Verse 46. Inkosi yazibumba ethafeni laseJodani emhlabathini webumba phakathi kweSukoti neSaretani. Verse 47. USolomoni waziyeka zonke izinto zingalinganiswanga ngenxa yobuningi bazo obukhulu kakhulu nesisindo sethuzi sasingena kutholwa. Verse 48. USolomoni wenza-ke zonke izinto ezazisendlini kaJehova, i-athala legolide netafula legolide kwakukhona kulo izinkwa zokubukwa. Verse 49. Nezinti zezibani zegolide elicwengekileyo ezisihlanu ngakwesokunene nezisihlanu ngakwesokhohlo phambi kwegumbi nezimbali nezibani nezindlawu ngegolide. Verse 50. Nezindebe nezizenze nezitsha nezinkezo nemicengezo yomlilo ngegolide elicwengekileyo nezingibe zegolide zezivalo zendlu ngaphakathi indawo engcwelengcwele nezivalo zendlu yethempeli. Verse 51. Sekuphela wonke umsebenzi inkosi uSolomoni eyawenzayo endlini kaJehova, uSolomoni wangenisa izinto uyise uDavide ayezingcwelisile, isiliva negolide nezitsha wakubeka engcebeni yendlu kaJehova.